Umfanekiso wamashumi amane anesibini. Ngamini ithile uYesu wayefundisa abantu abaninzi ngakulwandle lwaseGalili, ke ubabalisele ngomlimi oye entsimini yakhe ukuhlwayela imbewu. Inxenye yembewu iwe endleleni, zeza intaka, zayichola, zayigqiba. Enye iwe endaweni elulwalwa apho ibingenamhlaba waneleyo. Intshule kwangoko, kodwa lakuba shushu ilanga yatsha yoma kwaphela, kuba ibingenazingcambu zendeleyo. Enye imbewu iwe endaweni enokhula, ulwathi lakukhula lwayiminxa. Enye imbewu iwe kumhlaba olungileyo yavelisa iziqhamo. Oko kuthetha ukuthi ikhule yavelisa imbewu enokuphinda ihlwayelwe yongeze iziqhamo.